Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 8, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Bamboo. 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 Ine ndikupita kuzomba. Ine ndikupita kuzomba. Mukupita kuzomba? Mukupita kuzomba? Mukaita chiyani kumeneko? Mukaita chiyani kumeneko? Ndikukasewera kwambiri. Ndikukasewera kwambiri. Kulipate. Kulipate. Kulikuvina. Kulikuvina. Kulipwando. Kulipwando. Kuligule. Kuligule.
Dialogue for fluency.
Bambo. Bambo. Ine ndikupita kuzomba. Mukupita kuzomba? Mukachita chiyani kumeneko? Ndikukasewera kwambiri. Kulipate. Kulikuvina. Kulipwando. Kuligule.
Dialogue for fluency.
Bambo. Bambo. Ine ndikupita kuzomba. Mukupita kuzomba? Mukachita chiyani kumeneko? Ndikukasewera kwambiri. Kulipate. Kulikuvina. Kulipwando. Kuligule.
Exercise 1. The purpose of the exercise is to give practice in the use of li and di with nouns of classes 9 and 10, and also to give practice in using pairs of sentences which differ in the presence or absence of the exclamatory particle et.
Ndili ndi nyinga zitatu. Muli ndi nyinga zitatu et. Ndili ndi nyinga zitatu. Muli ndi nyinga zitatu et. Ali ndi ndege imodzi. Ali ndi ndege imodzi et. Ndi ndi njinga ya moto imodzi. Muli ndi njinga ya moto imodzi et.
Exercise 2. The purpose of this exercise is to give practice in the use of high-toned ka and also to build fluency in comprehension and in associating places with appropriate activities.
Ndikupita kunyumba kukadya pa zovala. Ndikupita kunyumba kukadya pa zovala. Ndikupita kunyumba kukagona. Ndikupita kunyumba kukasamba. Ndikupita kutauni kukagula zinthu. Ndikupita kusukulu kugapunzira.
Autobiographical material for learning.
Mulindiza gazingati. Mulindiza gazingati. Ndilindiza ga 18. Ndilindiza ga 18. Ndilindiza ga 20. Ndilindiza ga 20.
Autobiographical material for use.
Mulindiza ga zingati. Ndilindiza ga.
Autobiographical material again for use.
Mulindiza ga zingati. Ndilindiza ga.
End of unit 8. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 9, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Kwanu ndikuti bambo. Kwanu ndikuti mai. Ine watu ndikuzomba. Ine watu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba? Kwanu ndikuzomba? Inde bambo. Inde bambo. Nanga muna bwera liti kuno ku Blantyre. 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 Ndina bwera dzulo. Ndina bwera dzulo.
Dialogue for fluency.
Kwanu ndikuti mai. Kwanu ndikuti bambo. Ine kwatu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba? Inde bambo. Nanga muna bwera liti kuno ku Blantyre. Ndina bwera dzulo.
Dialogue for fluency.
Kwanu ndikuti mai. Kwanu ndikuti bambo. Ine kwatu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba? Inde bambo. Nanga muna bwera liti kuno ku Blantyre. Ndina bwera dzulo.
Autobiographical material for learning.
Munabadwa liti. Munabadwa liti. Ndinabadwa 1940. Ndinabadwa 1940.
Autobiographical material for use.
Munabadwa liti. Ndinabadwa.
Autobiographical material again for use.
Munamba dwaliti. Ndinabadwa.
End of unit 9. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 10. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blanta. 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 Mtengo waje bwanji. Mtengo waje bwanji. Mashini atatu. Ndalama zitatu.
Dialogue for fluency.
Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blanta. Mtengo waje bwanji. Mashirini atatu.
Dialogue for fluency.
Bambo. Munagula kuti nyale iyi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blanta. Mtengo waje bwanji. Mashirini atatu.
Exercise 1. The purpose of this exercise is to give practice in using the appropriate concordial prefixes with words that modify nouns from classes 5 through 10.
Nyale imodzi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blanta. Nyale imodzi. Nyale imeneyi ndinayigula ku Blanta. Nyale ziwiri. Nyale zimenezi ndinazigula ku Blanta. Njinga imodzi. Njinga imeneyi ndinayigula ku Blanta. Kasuli modzi. Kasuli meneli ndinaligula ku Blanta. Magasu awiri. Magasu amenewa ndinawagula ku Blanta. Zira limodzi. Zira limeneli ndinaligula ku Blanta. Mazira awiri. Mazira amenewa ndinawagula ku Blanta. Chinthu chimodzi. Chintu jimenechi, ndinachigula ku Blanta. Zintu ziwiri. Zintu zimenezi, ndinachigula ku Blanta. Chimanga chimodzi. Chimanga chimenechi, ndinachigula ku Blanta. Wachi. Wachi imenei, ndinachigula ku Blanta. Malaya. Malaya amenewa ndinawagula ku Blanta. Buku. Buku limeneli ndinaligula ku Blanta. Chipewa. Chipewa chimenechi, ndinachigula ku Blanta.
The following exercise requires the student to have his book open, using the English column as cues and supplying the Nyanja column without looking at it.
Ndinagula. Ndinagula. Ndinaligula. Ndinaligula. Ndinawagula. Ndinawagula. Ndinachigula. Ndinajigula. Ndinazigula. Ndinazigula. Ndinaigula. Ndina igula. Ndina zigula. Ndina zigula.
Autobiographical material for learning.
Munabadira kuti. Munabadira kuti. Kutanganyika. Ndinabadwira ku Tanganyika. Ku England. Ndinabadwira ku England. Ku Ulaya. Ndinabadwira ku Ulaya. Ku Mangalande. Ndinabadwira ku Mangalande.
Autobiographical material for use.
Munabadwira kuti. Ndinabadwira ku.
Autobiographical material again for use.
Munabadwira kuti. Ndinabadwira ku.
End of unit 10. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 11, Basic Dialogue. Dialogue for learning.
John. John. Mapunzira kuenda bwanji. Mapunzira kuenda bwanji. Mapunziro. Mapunziro. Musanene zimenezo. Musanene zimenezo. Kodi munalimba maeso lero? Kodi munalimba maeso lero? Tinalimba maeso, koma... Tinalimba maeso, koma...
Dialogue for fluency.
Hey, John. Mapunziro kuenda bwanji. Mapunziro. Musanene zimenezo. Kodi munalemba maeso lero? Tinalemba maeso koma...
Dialogue for fluency.
Hey, John. Mapunziro kuenda bwanji. Mapunziro. Musanene zimenezo. Kodi munalemba maeso lero? Tinalemba maeso koma...
Again, for this group of sentences, the student will have to have his book open, looking at the English and trying to give the Nyanja before the tape without looking at the Nyanja words.
Lowani. Lowani. Musalowe. Musalowe. Nenani. Nenani. Musanene. Musanene.
Autobiographical material for learning.
Makolo anu akukhala kuti. Makolo anu akukhala kuti. Ife. Akukhala pafupi ndi ife. Ife. Akukhala pafupi ndi ife. Zomba. Akukhala pafupi ndi zomba. Nyanja. Akukhala pafupi ndi nyanja. Mapiri. Akukhala pafupi ndi mapiri. Mudzi. Akukhala ku mudzi.
Autobiographical material for use.
Makolo anu akukhala kuti. Akukhala pafupi ndi.
Autobiographical material again for use.
Makolo anu akukhala kuti. Akukhala pafupi ndi.
Autobiographical material once more for use.
Makolo anu akukhala kuti. Akukhala ku.
End of unit 11. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course. Unit 12, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Apita, taimani. Apita, Taimani. Ndifuna kulankula nanu. Ndifuna kulankula nanu. Zikomo bambo. Zikomo bambo. Mukujogera kuti. Mukujogera kuti. Kunchito. Kunchito. Mukujogera kunchito. Mukujogera kunchito. Nanga mukupita kuti. Nanga mukupita kuti. Ndikupita kumudzi. Ndikupita kumudzi. Muli kupita kumudzi yeti. Muli kupita kumudzi yeti.
Dialogue for fluency.
Apita, taimani. Ndifuna kulankula nanu. Zikomo bambo. Mukujogera kuti. Kunchito. Mukujogera kunchito. Nanga mukupita kuti. Ndikupita kumudzi. Muli kupita kumudzi yeti.
Dialogue for fluency.
Apita, taimani. Ndifuna kulankula nanu. Zikomo bambo. Mukujogera kuti. Kunchito. Mukujogera kunchito. Nanga mukupita kuti. Ndikupita kumudzi. Muli kupita kumudzi yeti.
Autobiographical material for learning.
Muli nao alongo ndi achimwene. Muli nao alongo ndi achimwene. Ndili ndi achimwene awiri. Ndi mlongo mmodzi. 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 Ndili ndi mchimwene mmodzi. Ndi alongo awiri. Ndili ndi mchimwene mmodzi. Ndi alongo awiri.
Autobiographical material for use.
Muli nao alongo ndi achimwene. Ndili ndi.
Autobiographical material again for use.
Muli nao alongo ndi achimwene. Ndili ndi.
End of unit 12. Foreign Service Institute Chinyanja Basic Course, unit 13. Basic dialogue. Dialogue for learning.
Munabwera liti apita. Munabwera liti apita. Ndinabwera dzulo. Kuchokera kuti. Kuzomba. 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 Inde bambo.
Dialogue for fluency.
Munabwera lita apita. Ndinabwera dzulo. Kuchokera kuti. Kuzomba. Inde bambo.
Dialogue for fluency.
Munabwera lita apita. Ndinabwera dzulo. Kuchokera kuti. Kuzomba. Inde bambo.
The following series of sentences require that the student have his book open and use the printed English sentences as cues, trying to say the Chinyanja sentences before the tape and then repeating after the tape.
Mulongo wache ali munyumba. Mulongo wache ali munyumba. Makolo wache ali munyumba. Munda watu uli papiri. Minda yao ili kutanganyika. Basi lilikulimbe. Mabuku anga alikusukulu. Chimanga chili munyumba. Zipewa zili musitolo. Ndege ili kublanta. Nyale zili kumsika.
Autobiographical material for learning.
Muliwo kwatira.
The following answer should be given only by the married men in the class.
Inde ndiliwo kwatira. Inde ndiliwo kwatira.
The unmarried man will answer.
Ai sindiliwo kwatira. Ai sindiliwo kwatira. Munakwatiwa.
The unmarried women will answer.
Ai, sindinakwatiwe.
The married women will answer.
Inde ndiliwokwatiwa. Inde ndiliwokwatiwa.
Autobiographical material for use. Only the questions will be given. The answer will have to be supplied without any cue. The first question should be answered only by men, both married and unmarried.
Muliwo kwatira.
The next question should be answered only by women, married or unmarried.
Muliwo kwatiwa.
Now answer the question that pertains to your sex. Be careful not to answer the question which does not pertain to your sex.
Muliwo kwatila. Muna kwatila. Muliwo kwatiwa. Muna kwatiwa. Muliwo kwatila.
End of Unit 13.